dunia kile ya tomba Nations Unies ka konvoi do mi tunkele ndo kamukwa kema wolo vla nukonta. Ye dugu taka gelemba do ke kilometri keme shikini biduru nuko. Kabuwa Sudan jamana faba kono Khartoum ki ikunda por Sudan ka. No fleni ye koko jibliman kerefelala na abi wili ku Mer Rouge na Zarakana. Owati asoro jamana wera u anika farajia jamana wera uka chakeda uka. Bela jelembe wili kajola kase kuka barakela munube Sudan jamana kono labo fitne nye koro. Mimbe sena uka jamana finitiki uni nukonche. Sibiridon, Ameriki jamana ye akasanfe pangulu mimbi wili ku helicopter sababla kata Chinook. Wala sa kase kata Ameriki jamana ka lasigide mimbe Sudan jamana ka labo Khartoum. Min la selu kera Ameriki masayasu Maison Blanche ka lakana uchila denfe ni abe wili ku Jacques Sullivan. Ayaka nisodi aira.
We are proud of the extraordinary commitment of our embassy staff.
Ansi wani nukosebe anga lakisigi denso uluka ulika jola yobara chama neke ni dusuye ni bara doni feneye. Wa ambe awale nyumandon utuye. Wa anga wale nyumandon dante muna obe atanyesi anga sardasuma. Ulumunu sera kuhubla lakana yorola. Ambe Djibouti, Ethiopie, ani Marankau, Arabi Saudi kufu anga teke dinyo wama bara onye lila.
Each of which were critical to the success of our operation.
Ameriki jamana ka Department d'Etat ani VOA nyingali ke katengu Ameriki jamana ka Chilade Anthony Blinken na ka don ko Amerikan juri tura Sudan jamana wa ko munde be ka latge wala saka seka ni manunu kisi ku lavo jamana kona Blinken ye nyingali nunu jabi ako ko ma hake munu Amerika una be Sudan jamana ka konti jati u maseka don ko sebe folo ni watina wa ko Ameriki jamana ko ni bebuli ka jola ka seka demedu aka jamana duma u kase ku so gere Ameriki jamana ka ni konvoi ko fole ina mi la bombe sina wala saka seku labo Sudan jamanaka nikana Ameriki jamanaka.
We do know, of course, the number of Americans who have registered with us and with whom we're in very active
Amba don kosebe American hakemu tarakati tosebe ani animunu be nyon kalamani wakati nina uluchema ba yiraka fo mo chama mbe ya yiraka fo kubi fakata
in leaving.
Anyiningali kakeni jamana wara finituku kawulika joye Sudan jamana kelela Blinken ko au ka nyiningali betalike Rusila jamana ka kere kelebulu Wagner de Kanwa Blinken akajabu ufle.
We do have deep concern about the engagement of Prigozhin group, the Wagner group.
Anjoronendo kosebe ni uka marfatiki jekulu Prigozhin ni ale Wagner tigie Sudan. Ale sendoni ni koina farafina yoro chamana uye wale ayi na au sendonala. Abina ni ishu chamaye wa abina ni cheni fenaye. Wode kama akaka ni kulin asenkana do Sudan konya ula. Mbaro jamana chamambe ujoronendo ni akila kelen feneka.
We not see its further engagement in Sudan, and I know a number of countries are very concerned.
Sekasikali kela doye jala tikali ke vewa ka kunafoni disra ufe. Kwa Rusila jamana ka kenre kelebulu Wagner. Na kokoroma donendo kusebe Rusila jamana fe. Kabe inafoni wati na ube ulika jwa la kaseka keleke mina undi. Jekulu marama fentiguma munu ni Sudan jamana fentigu binyongona na biwele nanzarakana. Ko force de soutien rapide RSF. Aya ira osenfe kafokono ukera duron kwa yelamabe na songa dukula.
We understand that they may have provided manned portable air defense systems, shoulder fired rockets.
Amba donga foku ye yera lakana minew pamunun ta do di ani roketu munu fene ulu dida ikama mun sanfilala ka cheninke ani munu miseka sharu fene chen ni fensu bra nunu yasa u miseka Sudan sarda sulakau ani uka yere makara marama fen grima ukulu fene chen nini ye chen nu dona ni kele suga nunu kono abiseka to kele biseka yelema kana FIR uluka kanula
in favor of the RSF.
Cameron Hudson ye la seluke alibi vewa ka kunafoni disoka. Ko Egypte jamana beka ni kele in kokoromadu kusebe ala dugulinte. Wa kabe kaka demeke kata Sudan jamana finitiguma.
They don't hide the fact that they're interested in seeing the army.
Uma dogo ka foku sagoye sarasu uluka jamana lakana otigiata. Uma gumake klekile faso jamaka franche fanga tigiala.
Kenya jamana ka ministri misigilendo uka jamana koma ko nyana boli kuna. Alfred Mutia. Ye wele bla Rusula jamana ka kenre kelebulu Wagnerma. Ka fara jamana wara kotigi bauka. Kuka keleke mina undili dabla wa uka feretike wala saka seka keleda lafaka. Osenfe aye jalaki bin kata jamana. Manauka munu be moyen orient kono kasoro ama utrofo ayala se fene ko kenya jamana tun kelen do ka keleban la minu ke kata Sudan jamana finitiki uma fan flabe ayala se fene ka tun jigiba ka ka foko no kera ko benkan tun mena se kasoro fan flabe la jelen fene ka kele da la faka ka se ka dance gi jona Sudan faso jamaka geleyala
mitun ye vewa ka kuna funi dila sendi sen ukala selu ye kabo Amerika Department d'Etat kono Mariam Traoré.